Hey guys wanauliza mbona squeezy hata ucheki bro. Vipi yule mchumba wakwa dija toka Kariako. Sina cha kujibu mana sijui wapi wolipo. Na baki na sizi na mastimu yangu wa kiariko. Navunga uniski wala uniangali. Kisa sina pesa sionekani tena kwa TV. Mapenzi ni uchizi mama siwezi nikakufosi. Ila muda wangu lowekeza sioni profit. Squeezy hako tena nami oh vipi mamilo. Nilitha ni mindo kubisho banote limo. Chawambia machizi squeezy mimi na we 20 out. Muda wangu mwingi na utumia tuku bolinao. Squeezy uko matawe ya juu. Niswaki tena moto wakifu. Mefanya mengi baby cause of you. Kwa nili aminu lini penda tu kumbe. Kule hauko nami umesha sepa kule. Kule haubaki nami umesha sepa kule. Kule umesha baki kule. To myself, never really been too proud. Sijui hata kitu gani kimefanya kani sawa. Long night every day tulichat. Nakumbuka woli yapa hauniachi. Na when the reason low nifanya nigombane na manegas. Ili niwe nawe nkawa kanadi manegas. Sikujali hata muda niliamini tuatajipa. Sikumbuki hata vipi pointi tumefika zile shanti. Usha wada tena sitaki. Sometime mkikumbuka tawachana tena sangali. Shawambia machizi squeezy mimi na we 20 out. Muda wangu mwingi na utumia tukuboli now. Squeezy uko matawe ya juu. Niswaki tena moto wakifu. Mefanya mengi baby cause of you. Kwa hili amini ulinipenda tu kumbe. Kule hauko nami umesha sepa kule. Haubaki nami umesha sepa kule. Kule umesha baki kule.
Oh.